Yo. Hey, wagwan, burn up a bombo. Act like we a street out of country. Hola. Yo, God is Pundi AA. Lufa.
Buddha.
Yo, everything we have to do, we a bomba clot. Tell him rosary, if he tell you that. Tuna piga chop pose when we stepping out. We a murder, business, overdraft. Tulianza kitoto, wakaona mza. Teki hayo majipu, tunatumbua usa. We a chef of the mula, tupotezi masa. Tupo sisi mbioni na wenzetu wameka. We a good, good couple, perfect combo. Can't unfold us, we a mystery like a riddle. We the top shatter, pure troublemakers. Nenda makamani, kesi zetu tazikuta.
Tukinipa one more. Kiwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy ni kila tango, oh. Ukinipa one more. Kiwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy ni kila
one way. Me and you one way. One way. Me and you one way. One way. Things are gone, tell them, fire. Nipeleke chumbani, na hamna ku retire. I'm many things, boy, but you know I ain't a liar. Murder them, boomba, real dandada. Kileta swaga za kiboya, mina piga chini. Nipende nitakupa mara mbili mbili. Nakatika na kuwachia kiwili wili. Ni washo ya kichokozi kama pili pili. Niko deep for you, yama. So penda niwe nae kwanza nombe ni msama. How I feel for you, my baby ni bala. Amenilisha poison your love na imesamba.
Ukinipa one more. Kiwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy ni kila tango, oh. Ukinipa one more. Kiwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy nikila.
One way, me and you one way. 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 One way.